take me back into the old days. Take me back, oh yeah, to the old days. Take me back into the old days. Take me back, oh yeah, to the old days. Take me back into the old days. Take me back, oh yeah, into the old days. Take me back into the old days. Take me back, oh yeah, into the old days. Ngibuyisele ngenkathi zakudala. Ngibuyisele wena ngenkathi zakudala. Ngibuyisele ngenkathi zakudala. Ngibuyisele wena ngenkathi zakudala. Ngibuyisele ngenkathi zakudala. Ngibuyisele wena ngenkathi zakudala. Ngibuyisele ngenkathi zakudala.